Tanzania in the house. Yeah. Say la ninja. From the Congo to the land of the Black Sudan, saving children across nations like scan. Death and destruction, fueled by seduction. Protecting our children, no room for discussion. Protecting my seas like the dawn of the dead. With one strike I knight, and it's off with your head. This world is led and is fueled by coercion. Sexualizing our babies by regulating perversion. They're all deserving of the destruction they're serving. Some gobble it up, but I find it disturbing. Because they're plotting and working. Their savageness keeps them emerging. We're all hurting, Sodom and Gomorrah resurgence. We're all numb, a regular occurrence. The downfall of nations, sound the alarm in all stations. The end is near, they clear the path for desperation.
Kuna vitu vinafanya ubongo wangu unapasuka. Hivi vitu vinafanya tazama damu inanuka, yeah. Hakuna pigo baya kama pigo kwa watoto. Hili pigo halina dawa kwa iki kizazi cha kesho. Watoto wana nguvu ya kunena, nguvu ya kusema, wana nguvu ya kupima, yeah. Kujua lipi baya la kufuata lipi jema. Hili lipi lenye dawa ya kuua ya kuponya. Ubongo wa mtoto unabeba kila kitu. Simbebeshe wazo fofo, marifa yenye kutu. Kuna ndugu wanajifanya wanawapenda ukiwepo. Ukiondoka wanawasonya, wanawatenda kama depo. Kuna watoto mayatima, watoto wa mitaani. Kuna hawa wanalimwa, ndugu wa nyumbani. Wanasalitiwa, future bora wanayaribu. Wanalawitiwa na jamii ya karibu. Nyimbo nazopiga redioni chunga sana. Huyu mtoto anazibeba za ubongoni mbaya sana. Atakosa sifa kuwa taifa la kesho. Jenga yake picha, huyu mtoto ni special.
Simamia haki za mtoto, haijalishi kwa sio wako. What goes around comes around, world is a cycle. Jamii zimegubikwa na ukatili wa kijinsia. Hakuna kumwamini, so punguza kukisia. Pigo tunafanya manunda, hawendi bila viboko. Nyanyasaji ya kijinsia ni ukatili kwa watoto. Migogoro ya wazazi na haribu hatma zao. Usicheze na afya ya akili zao. Usipofika kwa utatuzi, wewe niseme tatizo. Sina simama pembeni kama wanatazama igize. Haki elimu, busara inahitajika. So kisa mtoto sio wako ndo kamwacha anaharibika. Paza sauti kutokomeza ukatili. Kukaa kimya ni kusapoti dhahiri. Mifumo dumi inatabisha mabinti. Squeeze kawaida kusikia kuna mtoto amemlawiti. Kemea maasi, vijana wanatuhitaji. Kutimiza ndoto zao zisikatishwe kwa ubakaji. Ni jukumu letu kuhakiki wapo salama. Wakigeuka panya road ndo pale unakosa namna.